Amani, what a guan. La Kesta Uganda. Wova otunda kwe enyanya zo chiche chikutwala te kuwenyama nawe atunda amatoke go chiche chikutwala te kuwemboga abasoma namwe mutususeko mugamba chimumbu no te twasoma nayatera kale otunulamu abasoma banji mutude waka katonda yatonda wana bantu be buli omuna muwera omukisa gwe nyama sigwa mboga atomukisa gwange rasigwe gugo gwe buli omukola bibyo ebitakukwata kokwe byesonyiwe ngambye buli omukola bibyo ebitakukwata kotobitunulamu gwe buli omukola bibyo ebitakukwata kokwe byesonyiwe ngambye buli omukola bibyo ebitakukwata kotobitunulamu bali balowooza muno twaloga naye ate emikisa gyaffe era tegyenkana katonda yatonda kye bayita omuntu naye wekendeeze animoloŋa z'omuntu
nze seeguya nze seefasa nze seegula naye laba nkinya nakasetekene namo bakeetega fikye gyabwe bagala bagizimbire ku nze wy
koza mwe wiina I'm never be the loser, yeah. I'm a king, the silver queen. Bolivian kola vita molida kunze in my life. Bolio mukola vivio, evita kukwata kope vieso nyue ngambie. Bolio mukola vivio, evita kukwata koto vitu nulamu. Bolio mukola vivio, evita kukwata kope vieso nyue ngambie. Bolio mukola vivio, evita kukwata koto vitu nulamu. Bali balo woza muno tuaruga. Mikisa jafira tejengana katonda yatonda che bayita omuntu naye wekendeeze animoloŋa z'omuntu katonda yatonda wana bantu be buli omuna muwera omukisa gwe nyama sigwa mboga ate omukisa gwange rasigwe gugo
nze seeguya nze seefasa nze seegula naye laba nkinya nakasetekene namo bakeetega fikye gyabwe bagala bagizimbire ku nze wy
buli omukola bibyo ebitakukwata kokwe byesonyiwe ngambye buli omukola bibyo
ebitakukwata kotobitunulamu
gwe buli omukola bibyo ebitakukwata kokwe byesonyiwe ngambye buli omukola bibyo ebitakukwata kotobitunulamu
bali balowooza muno twaloga naye ate emikisa gyaffe era tegyenkana katonda yatonda kye bayita omuntu naye wekendeeze animoloŋa z'omuntu.